kun sagale amerikat sagale na amerika saganta na fan romo amajal kabeya Asyama arkafune dawattota fi aggefatota sagale amerika baganagatatan Sagalin Amerika sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii dhaaf televizyiinii dhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa caamsaa 25 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo caamsaa 17 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan gamtaan Afrikaa adeemsa waliigaltee nageenya kaaba Itiyoophiyaa irratti madaallii taasisuu isaa magaala Baahir Daar keessatti haleellaan boombii raawwatamuusaa naannoo Gambeellaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni du'uu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu arkaa qabna matumura sagantaa. Keenyatti akka nu wajjiniin turtan isinaaf feeraa amma gara oduutti darbina oduu warraa kan nutti himtu tujubeedha.
Akka moltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an tujubee horaati. Gamtaan Afrikaa walii galtee lola dhaabu kan mootummaa Itiyoophiyaaf abuut gidduutti sadaasa lama bara 2022 mallattaa'e hojiirra oolmaasaa madaalee jira. Walgayin koree waloo adeemsa nagaa Itiyoophiyaa lammaffaan roobii kaleessaa waamame. Koreen gamtaa kun meeshaa waraanaa gurguddaa hiikkachuuf meeshaa waraanaa giddu galeessaaf salphaa ta'e daddabarsuu dhaabu gargaarsa namoomaa gufu tokko malee akka argatan haala mijeessu tajaajilli fayyaa baankii geejjiba uummataaf daldalaa deebisanii dhaabuuf manneen barnootaa kutaalee sanaa irraa hedduun deebisanii banamuusaa galateeffateera. Akka ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaaf ergametti koreen waliinii kun garuu loltoota hidhatan kan Tigraay keessaa hiikkachuuf humna waraanaatti makamuu saffisuun barbaachisaa ta'uu hubatee jira. Akkasumas buqqaatonniif kanneen biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqaan gara naannoo miidhaan irra ga'ee turetti akka deebi'aniif haala mijeessuun hatattamaan akka barbaachisullee hubachiiseera. Humnoonni Tigraay borii qabee meeshaa waraanaa giddugaleessaaf salphaa dabarsanii kennuu akka eegalan maddeen VOA'tti himaniiru. Angawoonni koomishinii haaromsa biyyoolessaa Itiyoophiyaa gama biraan loltoota Tigraay hidhannoo hiikkachuun bor akka eegalu mirkaneessaniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera.
Bara 1963 guyyaa kana hooggantoonni Afrikaa 32 Itiyoophiyaa keessatti Finfinneetti walitti dhufuudhaan dhaabbata tokkummaa Afrikaa hundeessan. Har'a OAU fi dhaabbanni isa bakka bu'e gamtaan Afrikaa waggaa 60ffaa hundeeffama isaanii Finfinnee keessatti kabajaa jiru. Oduu kunis bal'ina jira.
Bara 1963 guyyaa har'aa ture hoogganoonni biyyoota Afrikaa walaba ta'an 32 hoogganoota sochii bilisummaa Afrikaa waliin ta'uun Finfinnee keessatti wal ga'anii dhaabbata ardii Afrikaa walabummaa booda isa jalqabaa dhaabbata tokkummaa Afrikaa yookaan OAU hundeessan. Dhaabbanni ardittii kun kamisa har'aa hundeeffama isaa waggaa 60ffaa dhaabbata tokkummaa Afrikaaf kan isa bakka bu'e gamtaa Afrikaa waajjira haadhoo Finfinnee jirutti kabajee jira. Kabajni waggaa 60ffaa kun ga'eef gumaacha bu'uursitoonni jaarmiyaa ardii kanaaf lammiileen Afrikaa biroo hedduun kan arditti biyyooti alaa keessa jiran kanneen bilisummaa siyaasa ardittii akkasumas qixxummaa bilisa bahuu hawaasummaaf dinagdee Afrikaaf gumaachaniif beekannaa kennuuf carraadha jechuudhaan gamtaan Afrikaa ibsa baaseen beeksiseera jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Haleellaa boombii kamisaa irraa magaala Baahir Daar keessatti deeggartoota garee kubbaa miilaa magaala Baahir Daar irratti raawwateen namoonni 23 madaa'uun isaanii beekameera. Kantiibaan magaala Baahir Daar Hidiras Saaluu akka jedhanitti boombiin harkaa kun kan deeggartoota kubbaa miilaa magaalichaa irratti darbatame gareen isaanii tapha garee Giyoorgisii wajjiniin taasifamuu fi deeggarsa kennuudhaaf yommuu gara magaala bulchiinsa kibba Itiyoophiyaa hawaasaatti himaluudhaaf autoobisii yaabbachaa jiran ture. Haleellaa kanaan walqabatee qaamni itti gaafatamummaa fudhate amma ammaatti akka hin jirre gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa VOA'dhaaf ergite ibsee jira. yemmu gara oduu biraatti darbinummoo namoonni mootummaa humnaanii fonqolchuu fi hojjechaa turanii jedhamanii himannaanii irratti dhiyaate dhaddachatti akka dhiyaatanu manni murtii olaanaan federaalaa abbaa alangaatii fi ajaja dabarsee jira. Oduu kanas tujube.
Manni murtii Finfinnee kaleessa abbaan alangaa barsiisota abbootii qabeenyaa miidiyaaf aktivistoota jalqaba baatii eeblaarraa eegalee mana hidhaa turan 47 keessa hojii shoror keessummaa keessatti hirmaachuu himannaa jedhuun shakkaman keessaa ja'a irratti guyyoota 15 keessatti himannaa sirnaa akka banu ajajeera. Poolisiin ibsa kanaan dura kenneen shakkamtoonni kun haleellaa aangawoota olaanoo naannoo Amaaraa irratti raawwachuu naannoo Amaaraa to'achuuf mootummaa federaalaa humnaan fonqolchuuf hojjechaa akka turan ibseera.
Tokkummaan mootummoota gamtoomanii biyyoottanii Afrikaa hanqina nyaataatii fi hongeedhaan miidhaman sadiif kan oolu deeggarsi maallaqaa inni gaafate inni argate balaa dhufaa jiru kan walgitu akka hin taane beeksisee jira. Oduun kunis bal'inaan ittaanis ni dhiyaata.
Tokkummaan mootummoota roobii kaleessaa waadaa doolara biliyoona 2.4 guutummaa Itoophiyaa, Keeniyaaf, Somaaliyaa keessatti namoota gara 32,000,000 ta'aniif deeggarsa maallaqaaf waadaa seename argateera. Garuu arjoomni kun ka tokkummaan mootummootaa balaa mudachuu danda'u furuuf barbaadurraa gadi ta'ee jira. Tokkummaan mootummootaa biyyoota sadan kanaaf doolaara biliyoona 7 ol iyyate. Garuu gumii waadaa roobii darbe geggeeffame dura Somaaliyaadhaaf 25%, Itoophiyaadhaaf 22%, Keeniyaaf immoo 21% qofaa deeggarsa maallaqaa argate. Tokkummaan mootummootaa gaanfi Afrikaa wiirtuu bakka balaan qilleensaamaa addunyaa itti mudate keessaa tokko ta'uu ibsee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaaf jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF akka jedhanitti bara darbe Somaaliyaa keessatti hongee mudateen namoonni gara 40,000 du'aniiru. Walakkaan isaanii daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gad ta'u muumichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteets waadaa olaanaa ka galte yoo ta'u dabalataan doolaara miliyoona 500 miliyoona 24 ka gumaachiteef waliigala gumaacha isheen bara bajataa 2023 waadaa seente gara doolaara biliyoona 1.4 ol guddateera. Komishiniin Awurooppaa doolaara miliyoona 100 miliyoona 85, Jarmaniin doolaara miliyoona 1.63, Biriteen doolaara miliyoona 1.20 fi Neezerlaand doolaara miliyoona 92 kennuuf waadaa seenaniiru.
Bara 1994 fixiinsa Ruwaandaa keessatti raawwate qindeessuudhaan akkasumas immoo yakkafarra namoomaa raawwatame keessaa namootan harka qaban keessaa tokko kan ta'e Kaayisheemaan Afrikaa kibbaa keessatti to'annoo jala ooluun isaa gabaasamee jira. Oduun kunis bal'inaan jira.
Shakkamaan fixiisa sanyii Ruwaandaa Fulejens Kaayisheemaa roobii kaleessaa Afrikaa kibbaatti to'annaa jala ooluu manni murtii tokkummaa mootummootaa kan dhimma yakka waraanaa Ruwaandaa kamisaarraa ibsee jira. Kaayisheemaan bara 1994 Ruwaandaa keessatti fixiinsa sanyii raawwatameen baqattoota Tutsii tilmaamaan 2,000 waldaa kiristiyaanaa kaatolikii Nyaangee keessatti ajjeefaman adda durummaan akka qindeesse manni murtichaa ibseera. Erga bara 2001 qabeellee barbaadamaa ture. Fulujensi Kaayisheemaa waggoota 20 oliif baqataa ture. Hidhamuunsaa dhumarratti yakka raawwatame jedhameef murtiin haqaa akka mirkanaa'u taasiseeraa jechuudhaan abbaan alangaa Sergee Braamerts ibsaniiru. Kaayisheemaan bara 2001 manni murtii yakka waraanaa Ruwaandaaf tolfame ka tokkummaa mootummootaan kan himatame yoo ta'u yakkaawwan fixiinsa sanyiif yakka farra namoomaan himatame.
Wallistuu beekamtuun lammii Ameerikaa gosa muuziqaa rook and roll jedhamuun beekamtu Tiinaa Teeler roobii kaleessaa biyya Siwiizerlaandii keessatti addunyaa kanarraa du'anii boqottee jirti. Tujubeen dhimma kanarrattis bal'inaan oduu qabdi.
Weellistuun lammii Ameerikaa Tiinaa Teeler hawaasa jireenya qonnaan bulaa rakkisaa ta'eef gaa'ela rakkisaa ta'e keessaa bahuudhaan weellistuu beekamtuu taate roobii kaleessaa umrii ishee waggaa 83 addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Yeroo dheeraadhaaf erga dhukkubsataa turtee booda mana ishee Kusnaacht naannoo Zuurik Siwiizerlaand keessatti argamutti du'uu ishee bakka bu'aansee dubbatanii jiran. Teeler bara 1950 waggaa jalqabaarra gosa muuziqaa rook and roll jedhamuun beekamu ka jalqabde yoo ta'u Boodar gara artisti muzika televiziona ratimul attutti. Guddatte yero tokko tokko maqaa maso The Queen of Rock and Roll jedhamuun beekamtu Turner bara 1980 keessa badhaasa Grammy jaa badhaafamtee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Haye hordoftoota keenyaan ammoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa naannoo Gambeelaa bulchiinsa aanaa addaa Itaangii fi magaala Gambeelaa keessatti walitti bu'iinsa uumaniin namoonni sagal du'anii 17 ammoo madaa'uu isaanii pirezidaantiin naannichaa obbo Umud Ujuluu beeksisanii jiru. Hoogganaa itti aanaa sanaa biiroo nageenyaatii fi tasgabbii gama isaaniitiin naannicha tasgabbeessuudhaa fi humnoonni naannichaatii fi kan federaalaa hojjechaa jiraachuu isaanii maniiru saayidaamtoo gabaasa dabalataa qabdi bal'inaan.
Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo nageenyaa naannichaa otoo UKOT sagalee Ameerikaatti akka himanitti walitti bu'iinsi kun namoota gandoota lama aanaa Itaan keessa jiraatan gidduutti ta'uu ibsaniiru.
የተፈጠረው ከሶስት ቀን በፊት ነው በኢታንግ ልዩ ወረዳ በሌርና በፒኛ አካባቢ ያሉ የኑርና ያኛ ክስቦች ማከል የተፈጠረ ጥፍ ነው።
ታይንኩን ከኡመሜ ጉያ ሰዲን ዱራ አና ኢታንግ ከሰቲ አና አዳ ኢታንግ ከሰቲ ገንዶታ ፒንጂ ፍሌር ከሰ ከንጅራተን ኡመታ አኙአኪፊ ኑየሪ ግዱት ወልትቡ ኢንሰኡመሜላ ወልት ቡኢንስ ጋሬን ኤገለመ በበለተ ገረሰባት ተከጨው ፍያሊን ታሲፈመት ቱረ ወልት ቡኢንስ ቺ ገረማጋላ ጋምቤላት ጨየት ቱረ ነሞኒ ሰገልዱ አኒሩ ነሞኒ 17 በታአንሞ ሚዳጭማን እረቀቀበ ወላንስ አርጋቻጅሩ
ረኮነ ገኛ ከነፍሩዳፍ ቃሙልን ገኛ ናንቻ ሞቱማ ፌደራላ ወሊን ሆጀቹን ወልት ቡኢንስ ቺ ተዋጁ እንደንደ አሜራ ጅራን ፕሬዝዳንት ኢናኖ ጋምቤላ እቲ አናን እቲ ጋፍተማ ቢሮ ነገኛ ናንቻ ኦቶ ኡኮት ያከብሰኒት አና አዳ ኢታንግ በከረኮንኩን እቲ ሙደቴት ለሚሌ ቡቃኒፍ ዴገርሲ ሀተተማ ጎዳማ ፍጅር ጭሜ እቲ ፍራ ጅራን
ሌላ በግጭቱ ምክንያት የተወሰነ ቦታ ላይ
ሰበቦ ወልትቡ ኢንሰከናን ገንዶታ አፉር አና አዳ ኢታንግ ከስ ነሞን ንጅራተን ቡቃኒሩ ኢሳን ከናፍ ዴገርሲ ያተተማ አከጎደሙ ፎጀተማ ጅራ አከሱመስ ነጋ ተስከበሱፍ ወጀተማ ጅራ ራያን ኢትሰብያ ፖሊሲን ፌደራላ ፊ ሁምኖን ነገኛ ሞቱማ ጋምቤላ ወልተውን በከወን ረኮን ኩኒትውመ መትሶቾውን ተስከበሱን ደንዳሜር ወልትቡ ኢንስኩን አከ ኢምበበለነፍ
ኦቦኦታው እትደበሉን ሞቱማና ንቻ ነሞተ ወልትቡ ኢንሰከነ ከይሰት ህርማታን ተአኑ ጀለ ኦልቹዳፍ ሆጀቻ ጅራጅራን
በከተታው ነው በተዛዋዋሪ ግጭቱ ለማባባስ የተሳጠፉ የደገፉትን ነሳሱትን አካላት
ከለቲንስተ ያል ከለቲን ነገኛ ቦረሱፍ ከንጨራቀን ከንዴገረን ከንከሰት ቆደ ፉለተን ቁልቁለሱን ሆጀተማጅራ አማ ፍቃሞሌ ነገኛ ከን ሞቱማና ኖ ጋምቤላ ሙራስ ረኮና ሙሳ እረቲ ሙለተ ተአተማኒሩ ሰበብኒ ኢሳስ በካ ረመዲ ኢሳኒ ዲሰኒ ገረብራት ሶቾውን ቃወ ኡመኒሩ ወልት ቡኢንስ ቻካ በበለቱፍ ዳንዲ ሳቀኒሩ
ሞቱማና ኖ ጋምቤላ ሞቱማ ፌደራላ ወሊን ቅንዶሚናን ወልለብዴ ከና ሐሜሱዳፍ ሽረጣጣማ ቱሪ ፈሸሌ ሱንደንደ አሜራ ጅረን ቆንዳልኩን ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ሆንጌ ጎድና ሆንጌ ገነሳዲፊ ቦራናኒ ሙዳቴኒ ሆሬኒ ናማ ሆሪን ማና ሚሊዮኒ ሳዲ ኦሊ ዱሙ ኢሳኒ ዋጅሪ ቆና ጎድንቻ ቤክሲሱ ቤክሲጅራ ዶክተር ቃሲም ጉዮ ቅንዴሳኒ ዋጅራ ሚሶማ ቤለዳ ቦራና ሆንጌ ካናኒ ሆሬኒ ሚሊዮኒ ሆሬኒ ዲቤንታ አፉርታሚ ጃታኒ ዱሙ ኢሳኒ ሂማኒሩ ዳዊት ገልሞ ዳዊቲ ገባሰ ደበለታ ቀባ ታነስ ኒዲያታ
አዴ ለማጀልዴሳ ጅራቶናና ድብሉ ገንደባዲ ያላፍቶ ኢጆሌሽን ቀብዲ ወራሆንገን ሀርከ ቁላ ተምብሰከይሳዩ
ይርሱ ይያለ እንደን ሰዲቃፍ ኑማኒ ሰዲ አዶዳባሬ ቢያታቴ ሎን ሻንታማ ዱሪ ሞናን ቦባ ሎን ሻንታማ ሱናም ዋቲን ቶክኑቲናን ጉቱን ቃም ኑማ ሰዲ ኑማ ሳኑ ሰዲ ማና አርቴና ቲናፉር ኢልማንቴን ጋራ ሰዴቲ አኑ ትያግሻን ተመሳኑ ትያሻን ናማጋንጋ ሃና አዶኒ ወታይ ሉቡን ፉላኑን ቀፍቱ እንደኔ አሎን ቀም ወንዋ ዋቃኑ ገለ
አብገር ብቸሊ በነለን አዝገንደባዲ ያላፍቶ ከስጅራታ
አን ሎ ብሪቀቡለ buyo furuska wan kanan bita banki ba fadden fite lon kale namba ne nara dumatani am lon dibab sadde tamalam kap lamale injiran redi bilama re shaniji ola dibab shantama ola torbaji anak madakhiya takasin namide ak madakhiya qofaniti akumumata alle tumat laftanati khato kullin kamne turguda abba warra kha gandlafto gara dibba jaga dibijay choba warra kha gandkhana gar dibijaga nam dibijasuni namilon tokof lamqabu nam didamangab
godinni borna godina wursise bula kesuma origan fan begamoda garu hongen ganna sadan darban loni fiori kan baye jisura kan kee dandi gubba darbes badi yarsi sebla ke selle yodemtan kamulletan horiduran kee gutan jiran otointane murasasani hongeden damatani kallubuna fanida dr kasim guyo wajira qonna kan gudina boranaatti kindesa wajira misoma beladaati
roba shanan inargami dabame ni margidame bishan dabame du dande horigar mile sadi tukasadi odin kanaka du dande Oringar presenti afurta mija godin kana duet injera data gamma kamnun so kuyola la libanisa e baya matala agodin boranati horye chuni wanya tanu gan qofamiti adani godin kana ha gadambe kamo hori walitrara adani du hori darawata e duran godin kana le nakasi deme deme khabaji nami qabul len e hori hanan baye e walitrara akoli galati ola lomo ummati hunini ga hori khana dabu midani isirga salpami deme deme wantiti ko ori namradu jenneti na konge salpa mandura lallo so hinta inu namni baye nori gutu khate jiraichu kanechu namo wanka funda dabe afan laftanati ni kolle nami jedamu baye tishu godin kanati namni gara kumja tami saddeti hori kaban totally dabani war kolle jenamanti makamani jirani
Malicha dalachas hojita wajira kabenye beleda ana dubluki bona darbe kanan horimma na baye duan lonto dubata
percenti yo debinyo lo yan wafenno percenti di damanga dikate ana ken huni ana krefu khase kabenye beleda tini ak godina ta dure khisa terrega bona sa an kana yo dikat longar hum dibba fenta moli kam durre am longar hum di damanja alle tana ken argama longum soddom ya friti figurative ille gar hum soddom afri way takanatti daga amnu nagana targama economical ille ballinna mi damne jiraichu ada fi safuna was khanalle ballinna kanni ratti irkate jiru ori khawanda ade fi ada isalle dud awas khan kabulle ratti mi daballa geese de tara kasitte ada
jiratonni gorina borna gargar su jiratus egare jiru kenya fiaddo kamna jedu bakke jiru durani kenya tdebu fagotausi adabu sagono fan kan tokorra foye kabu hori walir putti kan jiru taus duti hori guddo wante da fitum simotuma kan jarma yale fi na mota kanis nubarbachi sa ajedu dr kasim guyo kende sa wajira misoma be da borana na mota kanaf falada ajira ajedu
namlon dibaradu ani harumlon dibasi kenna chu ndandam hata wo male mo wanti ko way bakbu su findir kam wantaif mutuma le wanti wala sa jiru karori ummat khan devis ne tin dabnu mali da jenne akoli galat sadar ka godina ti sadar kana no le peji tokritani walin so chwa jira akata ummat khan bakkini duri jiru tin devis no mali da wa qodu fi qofaniti midani sa afkenu qofamiti hori sa afkenu qofamiti zaiti sa bazu qofamiti is wo barsi sura isala tamono ha he jiru godin boranati abba warato koreshani qabate nam totali qolle ta jiru freelam kenno lon sadio qabate lon tokkenno lon jaw qabate lollam abboti warra barbade nam qolle ta tok tok kofkenno sadarkam busa gonofatti ujin bayeno jata mejera oringara kuma diblama oli malida umbat khanaf qolame wali kenno buse wal gonofi halat sunin de majera hata wuti male motum male ne tilakisu na motu dugumani umar kan qabne ham qolle jan hanafi proposal develop kone dimmi hori sani de bisani kenu dimmi restockingi akde mabdi kamna isani gada jira
dr qasim margaw mission yol ka ubarunis hoji kanu jita jiran taw erani chala ummani gudinicha wori orsi suna latti hoji qonna dildalla fi kan takabbo fi gamagaman wanto jetom ittefufulle qaba jedene jiran gaba sagale america kelmudoit borana dublukira
qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanitti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii fayyaadha. Guutummaa addunyaa irratti rakkoon fayyaa kan hatattamaa dhukkuba COVID-19 irraa kaasee amma koleeraatti dabalaa deemaa dhufee fi deebiin jaarmiyaan fayyaa addunyaa kennu garmalee akka dhiphatu taasifameera jechuudhaan walgayii dhaabbatichaa irratti ibsamee jira. Gama kaaniin immoo tarkaanfiiwwan salphaan fudhataman waggaatti daa'imman miiliyoon tokko du'anii du'a oolchuudhaaf yookaan ittisuudhaaf akka gargaaru qorannoon tokko beeksisee jira. Dhimmoota lamman kana irratti jaal'anneen gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanis ni dhiyaata waliin caqasu.
Koree deebii hatattamaa jaarmayaa fayyaa addunyaa gamaa gammuuf durataa akka ta'an Piroofeesar Waaliid Amaar walgayii waggaa jaarmayaan kun gaggeessaa jiru irratti haasawaa dhageessisaniin gaaffii yeroo hundaa dabalaa dhufeen walqabatee qaawwi hanqina maallaqaa fi hojjetoota bal'achaa jiraa jedhan. Gaaffileen dhiyaatan baay'achuu fi walxaxiinsa balaa tasaa qofti waan guddateef jecha sagantaan jiru akka malee wal dhise yookaan wal muddee jira jedhan. Baatii bitootessa darbe jalqabar jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n haalawwan hatattamaa ka sadarkaa olaanaa 53 deebii kennaa akka ture gabaasni koree jaarmayichaa ni mul'isa. Kunis dhibeewwan akka COVID-19, koleeraa fi weerara dhukkuba Marburg kan Ekuwaatooriyaal Giinii keessaa fi Taanzaaniyaa keessatti mul'ate akkasumas balaawwan gargaarsa namumaa barbaadan kan akka balaa sochii lafaa Tarkiif Sooriyaa keessaa akkasumas balaa lolaa bishaanii Paakistaan keessatti mudate kan dabalatu ture. Gabaasni kun jijjiiramni qilleensaa mudatan balaa lolaa bishaaniif obomboleetti baay'inaan dabalaa akka jiru ibseera. Kun hundumtuu fayyaa irratti dhiibbaa akka qaban ta'uunis dubbatameera. Barreessaa dureen jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanoom koreen hundeeffame gaaffilee dhiyeesse innaa ibsan.
It calls on countries and funding agencies to stop straitjacketing low and middle income countries.
Biyyoonni fi dhaabbileen maallaqa kennan biyyoota galii gadaanaa fi giddugaleessaa qaban karaa tarkaanfiiwwan qusannaa investimentii fayyaa dhorkan akka dhaabsisan inumaayyuu baasiin maallaqaa kan fayyaa yeroo dheeraa keessatti gahaa fi itti fufiinsa akka qabaatu sadaffaa manni marichaa kalaqni akka gaariitti kan hojjetu damee mootummaa fi dhuunfaa gidduutti walta'insaan socho'an yoo jiraate ta'uu hubachiisan.
Ta'us garuu bajanni ijoon kan sagantaa balaa tasaa bara 2022-2023 ramadame keessaa harki 53 qofa kan deeggarame ta'uu gabaasichi ibsee maallaqni caalaa tasgabbaa'aa ta'e akka kennamu gaafateera.
Preventive means you have to look at nutrition, you have to look at sanitation, you have to look at water, you have to look at pollution.
Ittisa yeroo jennu nyaati madaalamaa ta'uusaa ilaaluu qabna. Qulqullinni ilaalamuu qaba. Bishaanni ilaalamuu qaba. Faalama ilaaluu qabda. Mana jireenyaa ilaaluu qabda. Wantoota adda addaa kana hunda ilaaluu qabda. Kanaaf tajaajiloota kana hundumaatti hirmaachuu qabnaa jedhan.
Itti fufuudhaanis Dr. Tedros. Garuu keessumaa maallaqni barbaachisaa waan ta'eef dirqama ministeera fayyaa qofa otoo hin taane baasii gosa hundaa keessatti maallaqni argamuun murteessaa waan ta'eef itti hirmaachuu qabnaa jedhan. Jaarmayaan fayyaa addunyaa wiixata darbe kaffaltii miseensummaa dirqamaa harka 20 dabaluun alattis waggootii lamaan dhufaniif bajata doolaara biliyoona 6.83 mormito komale raggasisan ogganan WHO Dr. Tedros Adhanom tarkamfi kan senak abesa fi milkaina guddal ajechun farsaniru jarme amfaya dunya bayinan kadegeram biyota misensata an ibato kof sagaltami afurira wanar gamuntau be kamada dubartota ulfaf tarkam fi wan egum safaya salpafi gati salpadan argaman kana kadawa aspirin jedamu diesun wagga waggan biyoti gudda sajiran kesatti daiman miliona tokko ol duani dalatani fiokanimmo akka dalataniti akka hindune itisudan da jechudan qorannan hara kibtata darbi baye hubachi sera garen qorattota addunya tokkos daiman addunya ratti dalatan afurkesa harki tokko yokan dibakesa digdemishan yeroma le dalatu yokin ulfinni qamasani gadana tayen akka dalatan tilmamera gama kanan guddinni yokan foye insargame tokkolle hinjiru jechun nidanda ama akka qorannan kun jedut qorattonni kunnen motumma fi jarmeoni biyota gali gadana fi giddu galeessa qaban sadde tami tokko keset kunun sadu bartota fi daimmani yero ulfaf dawum sa targatan akka guddisan gafate jira tarkan fi won saddet mirkana anifi salpato jiro ludandan daimman duani dalatan kuma dibashanif kuma jatamishani oltau ittisu akadandan barrefamoni waldura duban barru lanset rattimattamfaman nimulisu tarkan fi won kun nyata guddinaftau dabalatan argachu proteinifi annis wanjajjabes aspirini jabinisat ikkate gargaramu hormoni progesterone jedam argachu midda tambon uturatti barsisu akkasumas yala dukubabusa fantofi bacteria finchanke sattargam waldanu kadabalatu taa dubartota ulfaf dawango steroid jedam akkadiyatu itutasifame hakimonni battalumatti funyo han ura mucaf hada walqabsisu battalumat qontotani hin qabsisu tanan duti dai marre fudalatani kuma dibba afurif kuma torbata mishan oltaan ittifamu akkadandam qorannan kunni mulisa dai mana kasir racalan sani bioti asia gama kibba fi afrika ufesa araga di kesat kadalata yotau rakkon kun wan matif dubartota worra sagalen sani hin dagam ne kamudatu wan ta e fi jiran hordoftota kenya qop in fayya harraf jedde kanuma torbe mata dure bra walitti debina hagasittu nagat anjalenne gamadat
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanurratti argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa daakaa sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoo fi fuudhawwan miidiyaa hawaasummaa keenya ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hayye sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan ergaa karaa Facebookii, Twitterii keenyaa fi Instagramii keenyaa nu argachuu dandeessu. Amma qophii keenya boriitiin sa'aatii dhuma wal fakkaataatti walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.